Niko na too much on my mind.
Too much, too much, too much.
Just enough in my account.
Just enough in my account.
Stress enough kukuwa na vices. Mbona na try kuzi high. Mbona na try kuzi high. Too much on my mind. Stress enough in my account.
Just enough
kukuwa na vices. Mbona na try kuzi high. Mbona na try kuzi high, baby. Yeah. Too close to the edge. Usini push, niko too close to the edge. Mafala douche wanataka kuni test. Nataka roof ya convertible nitoe. Kichwa inje ndo hizi makuki zipoe. Minlio na tuni sinyoe. Nyimna una tuni sioe. Tenda mbali tafta ganji kauko na mzuka isipoe. Kwa laki kan kwa laki sisi wote tutu enjoy. Nikishika kaki tutu kashe. Mujificha tu kafe. Mambo ya mziki nenda nywe. Jana jua mali ya metweko kwa piwewe. Kwa kupewa na kungoja wa kupewa akupe.
Kona too much on my mind.
Just enough in my account. Stress enough kukuwa na vices. Bona na try kuzi high. Bona na try kuzi high.
Too much on my mind.
Stress enough in my account.
Just enough
kukuwa na vices. Bona na try kuzi high. Bona na try kuzi high, dreamy.
Eka kio kitaka kuteka pretender. Unafuata check sana, check ina kuchenga. Unageuza neck sana, wife anaboeka. Unapanda stage na unawoga ina kuhepa. Unaficha ndom ndani ya socks, unatekwa. Unapata form, unajipox bila pressure. Unenda bash, unaona moli zina mezo. Unaona nyash, unajua quality na tesa, yeah. Tesa, yeah. Yeah.
Yeah, yeah, yeah.
Too close to the edge, too close to the edge.
Sini push,
niko too close to the edge. Mafala douche wanataka kuni test. Nataka roof ya convertible nitoe. Kichwa inje ndo hizi makuki zipoe. Minlio na tuni sinyoe. Nyimna una tuni sioe. Tunaenda mbali tafta ganji kauko na mzuka isipoe. Kwa laki kan kwa laki sisi wote tutu enjoy.
Nikona too much on my mind. Just enough in my account. Stress enough kukuwa na vices. Mbona na try kuzi high. Mbona na try kuzi high.
Too much on my mind.
Stress enough in my account. Just enough kukuwa na vices. Mbona na try kuzi high. Mbona na try kuzi high, dreaming.